Yesu kushoboye kugendera mu nzira y'Imana ahanuga bigoye kandi biruhije rutinge wanyuze inzira zishoboka n'izidashoboka kugira ngo wihangire gukiranuka nyamara ibyo ntabwo byashobotse ibyo wagambiriye nibyo byagezweho ariko umuri Imana iraje guha imbaraga maze uneshe ikibi shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha kubiruhande rwawe pe nzakugenda imbere ntuzatinye nukuri nzaringaniza inzira unyuramo ndubiteka nzagwanirira ubwoko bwanjye buri n'umubisha satani nta ruhare nta rumwe dufiteho humura ntijyubite kubivuze ibyo nagambiriye nzabisohoza mutima wanjye shima Uwiteka kuko ni mwiza kanagira neza shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha tugerageze rwose kugendera mu nzira y'Imana uko dushobojwe kose twihangane nshuti tugende uko tugeragezwa kose ntabwo tuzaneshwa mwami w'abami ni uyoboye iyo nzira nubwo mugenzi yabumuswa ntabwo azayoba iyo nzira kuko duhagarikiwe n'umwe mutwara abami nyir'ubushobozi shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha shishikarira gukora neza umwami Imana azaguheta imbaraga satani we yaratsinzwe humura ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha ibanga twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukanesha
cyangwa twararimenye no gusenga badayimoni bose bagahunga abana b'Imana tukamenye.